Yo, it's a cowboy.
Where?
Now berry berry black.
Yeah, yeah.
Turn the records once again.
Uh-huh.
Chico, I see you, baby. Yeah. The berry berry black. Once again, he's back. Everybody clap. 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 Ha-ha.
Once on me. Me. Nilipo amiwa. Ya kwamba. Mwimungu ni. Nikawabishia ya kwamba nikawaona baby waskari wanakuzushia lady. Nikawaona baby waskari wanakuzushia lady. Sasa mimi najutia kweli jama mimi niliwazara. Nilipona pia demu wangu hafai. Shikaji zangu kibao mimi walinikanya kwa sababu ya wewe. Walisema wewe mfai. Nikuwache mimi siishi na wewe. Mimi nikababaika. Nikaona washikaji wanakuzushia. Kumbe walikuwa wanakuona. Mimi napondoka napo safiri. Hapo kwenda zangu kupiga show. Na kuwacha nyumbani. Kumbe unachoka mlangoni umama. Unaenda kwa wengine. Washikaji zangu walinieleza. Ya kwamba we Mungu ni mi nikawabishia. Ya kwamba nikawaona baby waskari wanakuzushia lady. Nikawaona baby waskari wanakuzushia lady. Sasa mimi
najutia. Unajua livyo kufeel berry black. Kimi hakuchu just shit on his back. Una sifa za kulewa kwekwa ndani kifaa. Unguja nzima ilijua wendo wake mama. Alisha mbiwa weni Hollywood. Ila sinajua kipendo raw. Hula nyama bichi. So vipi kajirasisha kwa mapereje. Kwa mkwaja mbuzi kawachia mwili wako ucheze. Now I'm feeling so sorry for you miss. Trust me you're never gonna find a love like this.
Mwanzo mi nilipoambiwa ya kwamba we Mungu ni mi nikawabishia. Ya kwamba nikawaona baby waskari wanakuzushia lady. Nikawaona baby waskari wanakuzushia lady. Sasa mimi
hata kama mi nakupenda sana.
Sipo nifanyie hivi.
Baby, mbona unanitoa samani.
Unanifanya kuwa mimi sina samani.
Baby, laiti ningejua zamani. Bora ungeniambia kuwa haiwezekani. Haiwezekani.
Nifanyie hivi. Sipo nifanyie.